Yo 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 yo. See your grace, see your mercy over me, see your blessings all around, look at me. Nizunguka kila upande kama umande, nilipa kutembea kifua mbele kama afande. Ona what I see, hawamini macho yao, adui zinazi kwenye mitego yao, hawajui kwako mimi kama mboni, hawanifiki umenifichana. Kashua mikononi mwako niko salama, tufani na pepo za vuma siwezi zama, mishale ni mingi la bado nipo sana. Hawajui umenifichana, uhakika wa kesho ninao sidana dana, naona muujiza kila nikijitazama, mishale ni mingi la bado niko sana. Hawajui umenifichana. Mabaya yanayo kusudiwa yanaleta mema, watesi hawamini macho yao, adui zinazi kwenye mitego yao, hawajui kwako mimi kama mboni, hawanifiki umenifichana. Kashua mikononi mwako niko salama, tufani na pepo za vuma siwezi zama, mishale ni mingi la bado nipo sana. Hawajui umenifichana, uhakika wa kesho ninao sidana dana, naona muujiza kila nikijitazama, mishale ni mingi la bado niko sana. Hawajui umenifichana.